6 million ways to
top shelf, you know.
Choose one.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity. Short and sit, console na shinski. Nick exhilarate, console wa fiki. Baya mina kwa gab tricky. Hapa bana niko kazi ya pana picnic. Twende faster ama slowly. Wapi dance move if you know me. Tanga mka usi slicky. Sifo mziu kuza ka kila wiki. Oya 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 oya. Kame shika washa fire. Wata hepa wata guaya. Ilisha wa show me mambo mbaya. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity.
Haya, haya, nimekuja kwenye mic. Mina tesa, nina hype. Niko chingri, niko high. Nina bela zina die. Nimesani finalify. Nukidai joku nyanya niambie mtaku. Pedi wangu pale ndungo joa pendi joku chai. Anapenda joku saka, anapenda money fine. Anapenda vitu fine, pia wale wamevai. Kila siku kwenye shedi tukidai joku rise. Mina sikia mkoba wangu, anadai goodbye. Anadai good vibe. Nina mada, nimekala svasi yangu imedai. Imeisha, imedai.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity.
Free yourself, the earth in the air. Weka lika mamti liye. Ile kuna shiki liye. Ukimalza na
ii Raja.
Nimecheki wengi wakikamu wakigo. Wakijaribu kushindana na king of flow. Tumeshika maganji, tumeshika dough. Ukiwa kinduka kuna kitu okubau. Hamtupe maganji ya tupigi show. Kanite ina maji ya tutakimo. Ligi yako ni gani mimi niko so. Fresh amekamu kuwa bamba na Picasso.
Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast, gym sanity. Short and brief, no wasting time here. Happy mood, caribbing westy. Time na move, wase wakati. Masani ya breakfast,